As y'all know, you're here for English examination. The time allowed is 1.5 hours. I believe y'all know the rules and regulations, so no tricking, tricking. And I'll be watching, okay? Fine.
Chumba cha mtaani.
Yeah.
Chumba cha mtaani.
Yeah.
Chumba cha mtaani.
Zige.
Mtaani.
Ndani ya chumba cha mtihani mikono ina sweat. Kuna kitu kichwani yote me forget. Nilo soma ya me evaporate. I hate this, ila naona pono sweat. Klasi bicho mekwa jito kani meva element. Plus teacher natuwa jicho kana fanya experiment. Nesa liko maficho la mtihani uko different. Na pepesa jicho sipate ta difference. Pembeni kuna mchizi la bogus. Suez boka smoga kulwa swasi and all that. Mtihani huu ni mikasi, I know that. I don't bother, procha meka kitu ila kaficha. Na mwisho teacher ili soli stay fundishwa teacher. Teacher na teacher, muda umekwisha kwisha. Lone me teacher. Na mwona Rema anandika, siyo anandika nini. Juma nangaika, siyo ndo kama mimi. Na cha kuandika ila sitaki kwa mini. Inge kwa mimi, nisingetaka kwa mimi. Nimekopi gaika mkasi, eta mejaza vingine. Uwa mejaza karakasi na tena naomba nyingine. This ship will never sink in, na hardy ship. Na kukufa peace when I'm thinking.
Let's go. Chumba cha mtihani, niko kwenye chumba cha mtihani. Hiki ndo chumba cha mtihani. Set up time. Chumba cha mtihani, niko kwenye chumba cha mtihani. Hiki ndo chumba cha mtihani.
Chesabu sana kenchi na misumari ya kwenye bar. Mabenchi na madenti tulo bar. Ndani siyo shwari, tamani toki nduki.
Teacher, please call me. May I go toilet?
Nje kuna skari ya losi mama na bunduki. Homa inapanda na kushuka. Nachosoma naona kama kinaruka. Nashtuka kimeluka. Swali mengine meruka. Kwa rusa na inuka natoka nje na fuka. Chooni kuna mlinzi na freezy. Mabusi kame jupa kama sizi. Na take it easy. Zasa hizi yuko busy. Anachijibu staki mwizi pande hizi. Narudi plus mtihani tough kwa makawa. Nabudu nyasi kwa yu puff inge kwa dawa. Na check watch imebaki half an hour. Napogawa na chachawa nimesanda na menawa. Na mkumbuka Jesus alivyo wagi. Yeah. Waza na please, yeah. Na maza aziz, yeah. Maza nikipeli nitamliza. Na unagiza, muda umekwisha siya maliza. Maso nimegi menda chaka na ni relevant. Nilicho panda ndo ntapate la kufelia kanti. Na stress, istaki kudiscuss about this anymore. Takwa fresh, nachuitaji ni peace, nipisheni animals.
Let's go. Chumba cha mtihani, niko kwenye chumba cha mtihani. Nikilo chumba cha mtihani. Set up time. Chumba cha mtihani, niko kwenye chumba cha mtihani. Nikiwe chumba cha mtihani. I say set up time. Chumba cha mtihani, niko kwenye chumba cha mtihani. Nikiwe chumba cha mtihani. I say set up time. Chumba cha mtihani, niko kwenye chumba cha mtihani. Nikiwe chumba cha mtihani. I say set up time. Chumba cha mtihani. Chumba cha mtihani. Nikiwe chumba cha mtihani.